Konde boy, yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy.
Genius.
Flagging out the recipe.
I want to keep you, I no go let you go. Nisha funga na zipu, kwingine nisha sema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo na zipu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda, taji die my baby. Nakomana zako kachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite, uniteke, uniteke, nicheke kama mtoto. Uniteke, ah, baby take, hapo ndo penye. Uniteke, chii, chii, uniteke, ninenepe kama mpondo. Uniteke, no, uniteke. Macho yake nungu nungu akinitazama, na mimi nageuka nungu nungu, miba inasimama. Macho yake nungu nungu akinitazama, na mimi nageuka nungu nungu, miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda, ila kuna paparazi na Basata, tusichapane madenda. Nakomana zako kachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite, uniteke, uniteke, nicheke kama mtoto. Uniteke, ah, baby teke, hapo ndo penye. Uniteke, chii, chii, uniteke, inenepe kama mpondo. Uniteke, no, taking asa baby, minataka nikukande.
Pinda, pinda mugongo, pinda.
Yani pinda nikukande.
Pinda, pinda mugongo,
nishikilie, nami nikugande.
Pinda,
pinda mugongo, ebu nipeni.